wararkii maanta iyo Sweden. Siyaasiyiinta Sweden oo mucaarad iyo muxaafid bal ayaa cambaareeyay cidii ka dambeysay dilkii shalay haweeneyda ilmaha sidatay lagu geystay jid ku yaalla xaafadda Ribersborg ee magaalada Malmo, kuwaasoo uu wasiirka cadaaladda Sweden Morgan Johansson ku tilmaamay dugaag aan la aqoonin oo meel kasta laga ugaarsan doono. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee mudaraatana Ulf Kristersson ayaa dowladda ku dhaliilay inay ka cagajiidayso hindise ka yimid dhankooda oo ah in si adag loo ciqaabo dambiilayaasha abaabulan. Ra-iisul wasaare Stephen Loven ayaa isna toogashada maalmo ku tilmaamay wax laga yaqyaqsoodo oo aan ka turjumaynin bulshada Sweden. Wasiirka arrimaha gudaha Sweden Mikael Damberg ayaa isna berri maalmo kula kulmaya poliiska, halka hoggaanka xisbiga Kristi Demokraatina Ebba Busch Thor ay soo jeedisay in tillaabooyin xoogan laga qaado gacanka hadalka noocan ah. Hoggaanka xisbiga Liberaalna ee Nyamko Sabuni ayaa shishka saartay dowladda iyo guud ahaanba siyaasiyiinta.
Statens viktigaste uppgift är att hålla sina medborgare trygga.
Hawsha ugu muhiimsan ee dowlad u taala waa inay hubiso ammaanka muwaadiniinteeda, taasoo arrin aynu gabi ahaanba iminka ku fashilnay. Waxaan ula jeedaa in la gaaro xilligii aan isnadiifin lahayn. Dhowr xisbi oo Swedish ah ayaa soo jeediyay in ay Sweden xabsiyo ka ijaarato dalal dibadda ah, taasoo ah tilaabo ay hore u tijaabisay dowladda Norway. Hay'adda arrimaha dambiyada Sweden ee Kriminalvården ayaa hore u sheegtay inaysan Sweden haysanin xabsiyo ku filan, waa hindisaan hore u qabay xisbiga soo galootidiidka ee SD. Nin muddo ku hubaysan oo lagu qiyaasay 15 jir ayay poliisku ka qabteen bannaanka iskuulka Foshness Schoolan ee magaalada Munkfosh. Stefan Dangard, oo ah afhayeen poliiska u hadlay, ayaa ka warramaya inay ardayda wax soo gaareen. Inta aan ogahay maya, wax dhaawac jireed ah ma dhicin, balse caruurtu waa cabsanayaan sida cad. Waxaad boorkan ka rukuman kartaa SR Play, Spotify, iTunes, iCast, Podcaster iyo dhammaanba goobaha laga helo boodyada. Maxamed Xaaji, Laanta Af Soomaaliga ee Radio Sweden.